ngisizwa khona uhamba nami, ngikude nasekhaya lami, ngifuna intatelekelela kwama.
Ngazizwa ngisekhona ngisho nakatala, nakuzwa noma kuthuma
Yeah.